kuphela nawe yasiniso shala mama ngiyamthanda umntana isangfuka naye angithi phela nawe yasiniso shala uthini manje nelamkhosi umntana ngamshala ngamthanda isangfuka naye uthini
Yes, on this cut, Tim Kawan.